kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumaatat galgale keessa sala ma walakka jil kabega sasaditti meter band digdemi lema digdemishani soddumi tokorret washington dc ra kadabars saganta fan romo amma jil kaba radio satellite nail sati marsari ti fula facebook kenyarat kenin saganta kenyordoftan dagge fato takenya jall samakamoltan jimaata watabaji digdemi tokko barakumala mafkuda sagal akalakob set ethiopia timo watabaji kudala ma barakumala mafkuda tokko kesume sankestan ran nemodanditi
demsi cawum sa ethiopia kesa kamilkawa mantin qabaje dubbihiman embassy united states kam finfinde kesa tamjirtu odwarraf anajalle negamadal
godina gujilita ana galana timisensonni kenya akkasochwani oji siyasano jenne firarfama jiru jechudan congress in federal oromo himatejira university in mizante p ega barsi sotaf ojetota university charra talella rawote meboda oji dabejira gabasale morale baqatto tarra kalesan rukkabani sniqamna marafu wagatmuru saganta kenya tulwalin turajen dagifato ta kenya amoduf garajal netidebina
ethiopian shen har a kawagoti sadi dura turterra abdi kan qabdu ta'u yeroji sani tumrani debia kajran embassy america finfinne jiru tidubbi makata an nicolas bernard dubatani jiru yerojel qabbi cawum sakanat ethiopia kesa demu rakisa da kajadan nicolas biyetti kesa carrafi abdi heddu jira jadan yero ethiopia dufe wan biyetti ngochun dande si jede hi yanetu ta'e argu sani dubbatan demsi cawum sa ethiopia kesa akkamilkau amantin qabajechu sani iskender finfinne ra gabasera united states tayara shenam maleyi Iran kuffiste halo bau jecha maddele sadi haleluf ega qoppi tumurte boda lubbulami wan Iran olchuf jecha ajaja halella sana kasu she besifte jirti gazeta New York Times akuma gabase sana President Trump jalqaba maddele Iran ke sanga tokko kana karadarif battery misaila ratta lella kagagefamu ehamani jiru gazeta Washington Post TV sabahiman kanembro angoni bulchinsa maqadawdan akagabasanitti president Trump lella halo ba usana ragassani turan kamisa kalesa galgala maddele sadiratti tarkanfi warana kan halo ba insa fudatamu namime ka ajje sajje ega fannan jedu Trump dibbafshanta ma debi jedu general bra argadde daqiqan kudalla fa hafetti halella sana akahafu gode jechudan twitter iratti barresaniro president in china shipping da wonna guya lama korea ka ba ke stigagesan biyota lameni fiero gari intane raje chudan tintalto nifsani juru korea ka ba fi mari she united states walingagesitu akatti debitu kara kan sirre suyoto china afgaru dimmani kulera korea ka ba ratti ibagese sudan desu ka calakese tureje damer Damsi John President in China Daberson Hariro biyoti lamengi du jabesu akkate kan sabahi mangu yoti laman darbanif heddu minan dubbatan ture dabbati odu kan Korea walta da wannan kun hiri yumar gamsi suf wa murte sada jedera biskileta motara yokan dogdog ejedamun kan bekamu e hama kannenin qabanin al finfinne kesa ofun kanin dandamne taw bulchisi magala finfinne ifsejira konkolata amfe umsas guya finfinne kesa kansosun qajel famni orkus beira jedamir gabasa kana mallaskacho amma terge sora dubbis
Dubbitana biro itana bulchin finfinne obbo takkale umatti guyya dengaddamure akkittana ndame dinagdeef geejjib kara bulchin sa finfinne Dr. Salomon Kidane jedetti makina walirra sablisuufi naga kara eeguuf warra kara yaulle naga saani eeguufi wujitana hajajan.
Mulu ba mulu attakala yi motor state ninkisikasi yemigaddib bayhonin. Gen attakala inkisikasi yonu desraat maskeba.
Serihune dogdog eyyu akkum jirtunu ujirra dabu fadun taatinu iyyu ser jiru yukan adabu kapsi suuf tarbasan tan maifu iyyu finfinne follo finfinne keisat war eyyamu kabamale dogdog ke seran ingal main inchochotu. ور ايام قبو وران بيا ور نغالا فايق ور ترافيكيتي ور ركهنا كنفاتي او فودندا جريلين ملكيت بيكارين كيتيتين يوكان موتوري ساني فنفاتيتين او فودندا منن بوستاتي في منن امباسيلين ايام بافاتانيتين اوفن ور ريدوكروكي اوف تنما ور ريدوكروكي اوف تنما امبولو اك دكتور سليمان جدتي وال سانين بيكن ويا سانين لاتاتو دابتي ساني قباچو قبان يوسن قباتان او فودندا اك والدا يجارتان امو اك وققجيلني فنتلچو فوجي جراجد دكتوركي منن le makinan fa isa gugurdalle saati male finfinne kes chocho undendaw indabatulle wam faatelle mbufatulle makinan fa isa gugurdan ganama akisaati etiopiat kudali lama fodakka hage galgal saati lama finfinne kes inchocho kara finfinne gugurdar dabachulle indendaw wam faatelle chiralle bufachu undendaw saati sunin durattammo indendajet makinan gugurda jechune kakintal soddomi shanifa kuntal soddomi shani olfaachu dandaw makinan faisa didikkan ka aisu zu gadillen ganam saati etiopia tafuri jalqabe haga kudanitia achindu batti iyau ndabatu lejadan seri kunine akka henna etiopia tte wotabajji sadi barhum wortabajji soddom barhum lamaf kudani tokoti jalqabe huji rola wan dogdoke kharaya u dogweti tanagudin boranati gojin guji le khisatrum daddagaw jirra isanittin debin
University Mizan TP egabarsi sota fojjoto ta university chara talella rawata me boda hojida bejira midana dadda samamun qabenya bi hojira ari atamun barsi sota mudate jira jadam bankilen sadi samamu akkasumas gurmun namota fula sani agugani hidatto ta university cha eganirra me shafunana ni fudachun sai dubata mera kanaratto dubo daga basakamna Motum mambulchi sanan no Tigray na mota ya hitake sa turan kumala maaf afur di famago defi akka hikaman murte sejira. Guyaya dan no gota tawarega mani sawwago chudan di famakan nenargatan kanakesa kudasa di lami wan ertra ta u tigafata ma wajira na genya bulchi sa obbo takki u matku beksaniru. Sambata bori kan yadata muguya warega mota Tigray. Kawagga soddomi tokko fa sababa gochun kanneen gaddifaman kana keessa harki saddeettami sadi dargaggoota umriin soddomi shani gadi waan ta'aniif humna isaanii misoomaaf olchina yaada jedhu ta'uun ibsameera. Miseensonni paartii arena sababa siyaasaan hidhaman hanga ammaatti kan hin hiikamin ta'u paartichi ibseera. Angawaan gaafataman immoo kanneen yakka hojjechuun hidhaman malee sababa ejjennaa siyaasa isaaniitiin kanneen hidhaman hin jiru jechuu isaanii Mulugeeta Asbahaa maqaleerraa ibseera. Motumman bulchisa naannoo Tigraay deeggarsa maallaqaa akka godhamuuf sabaahimaa naannoon gaafachaa waan tureef jecha hojjetoonni dhaaba misooma mootummaa mindaasaanii dhibba keessaa harka shanii qabee hanga dhibba tokkotti jeeji'aan kan kennaa jiran ta'uu itti gaafatamtuu waajjira hariiroo mootummaaf uummata Tigraay Addeliyaa Kaasaa ibsaniiru. Kana malees hawaasni daldalaaf abbootiin qabeenyaa sochii kanatti seenuun dilbata waxabajjii 11 bara 2011 teeletooniidhaa of keessaa ofii qopheessaniin qarshii miliyoona 200,500 walitti qabuuf karoorfachuun isaanii ibsameera. Maallaqa kana walitti qabuu kan barbaachiseef waggootii darban 4 keessatti rakkoo siyaasaa uumameen karoora guddinaaf tiraansformeeshinii kaa'ame fiixaan baasuu waan dadhabameef ta'u Addeliyaa Kaasaa ibsaniiru. Ertiraa keessatti torbanneen dhiyeenya kanaa kaasee sochii waldaa kaatoolikii dhorkamuu fi miseensonni waldaa ortodoksii fi kiristaanota biroo ajaja mana murtii malee hidhamuun akkasumas haalli mirga namoomaa biyyattii keessaa yaaddessaa ta'uu eertiraatti qorataan mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Haalli kutaa sanaa keessa nagaaf tasgabii buusuuf jiru fooyya'aa akka jiru ta'us qabiinsi mirga namoomaa kan eertiraa keessa hin jijjiiramin akka jiru agarsiisa jedhan Daaniyeela Kiraavetes. Eertiraan miseensa kaawunsilii mirga dhala namaa akkuma taate waadaa addunyaaf galtee akka kabajju dhaabbotiin amantii walaba ta'anii akka sosso'an akkasumas lammiiwwan eertiraas walabummaa amantii qaban biyya isaanii keessatti hojiirra akka oolfataniif gaafatan. Waxabajjii 12 aangawoonni eertiraa ajaja kennaniin waaltaaleen eegumsa fayyaa kan waldaa kaatolikii cufamuun ni yaadatama. Oduun keenya kanuma.
Kada gaajistan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. godina gujilita ana galana timsen sonni kenya akasochwani uji siyasan ojenne firarfama jiru jechudan kongresin federala oromo imatejira. Hoggans motumma anicha gamasatin namonni seran abicha bakkabwani ufan ana kenya kesan jiran ragas inkaban ne jirani dubbatu. Mukhtar Jamal tu gabase. Ragif fatota kenya rakko teknika mudete ifama singafanna gabasa Mukhtar Jamal kunut
ittigafataman wajira kongresi federalisti oromo obbo turuna gamta radio sagale amerikatif akka himanitti hoggan simotuma godina gujilita misensonni isani akka kitan socho anitinin hoji siyasa hin hojjenne danqa ittitaatinin jirachu da dubbatan irredde bidan misensota kenna hidu kannen kantumu wajira lelle nurati cofon wanbara tamatinin dufete e akan rakkanneetin injirra jechuudhaan obbo Xuruna Gamtaa Radio Sagalee Ameerikaatiif dubbataniitin injiru obbo Xurunan taate dibba kana godina gujiilixaa aana galaanaatti raawwateetin injirra jedhan akkanaan dubbatu
gujiilixaa keessa miseensa koree godinaa kan ta'an obbo Jaatanii Miqiqqu erga hidhamanii torban lama gaaniiru achuma godinaa gujiilixaa aana liibanii jedhamturraa ji'a lamaa baatii lamaan dura alaba parti kenya bulchisi ityanam bulchisa anicha gadi busani hatta kane jatani amma engedde kanammo gafa jimata garbemmo alaba parti kenya gadi busani gubani misenso sama obbo girja bujoti fi obbo samuel miju kanjedaman saati sagadratti wajira sesa fudani asfalti ratitani Rebani, galgana karasati kaditi modeli sani, manaskani ki galgani.
Obbo Matheus Hottessa godina gujilit atti bulcha bulchinsa ana galanati. Isana kajaranitti buuru marrayu kongresin federalisti oromo nama seran ana kenati bakkabu setinin akka labati titin so chowudan da'u hinkabura galle hindiefa nejadu. Isaka nandabalatati kannen maka daba kongresi federalisti oromo tin. Siyasa vira rawatani fi kanandurelle jekumsa kesati hirmatan darbele dimota hawasa tasgabbi owan kannen biro ratikan hirmatan tujira kanaf hayyama ani chakesati itin so cho an akka dihe sangafa nejadu. Obbo Matheus.
Kapaulio ada yang naik jemaah kamu anak generasi injur injuru yang berdiri jemaah kalakan katanya kalau hujat sudah di nama mereka buat sendiri organi hujat sudah dan kamu cuma terakut sebelum kabat walaupun cuma parti laksa jira kasar hodi kisah laksa jira isal kabatan yang mereka buat sendiri yang bukan desa yang bukan gana kan jadi yo kamal Allah tuh si bordo tani awal sih fadani misalnya sesani gul mes fadani wajah sani berfadani udah sudah tuh kan afi hulak kasih ti ayam kena mesi makanan saya edelu jadi me telan kena mesi tu kasih ti anak kena kasih tempat saya jurun jiru dan jurat bani telan kat nama ni nama ramnan nelayan sini ya kasih jir nah sini orang malah sini juru kena mana tu koyuk kamu ada ayam awal yang kene jadi ti jalan kalau saya tu kami Wali ni, wan malu kan wali mara nak untuk kita kau jumpa mas.
Hoggan sahana, itu gak sama wajar daba bulca ana, wajar hoggan apa polisi. Kitaan kena tu dulu, misalnya kita kena hoggan sekena rebe jadi, rebe ni dikani cara rasi tu mani, jadi ni halkan jadi sanye dan. Tadi si yole yak sekaba sani, serangga sekui malle nama tu mudaman.
Kundo bogora, goda mesinjuru, tapi dua tu betulnya kumpul lesu dan betul. Nogan tidak abas, bukti si anas, wajib najenya polisi, sedih makan rawa, mili rawa tu.
Himanna abba Matheus Hottessa, bulchan ana galana, misensoni kafa o ani cet argaman, ragahin kaban, bakabutum malle himpin nejadan, dugameti sobajadu. Kongresi federalisti oromoti, kindesan, godina gujilita, abba kuttessa fai. Abba kuttena kajaraditi, anale godina gujilita ajal argaman, hundeyu ofi isaniti kajil chanitinin, bakka buutota lebo baasani raga bordi filanno ledi hessan. Garu, chaasan motumma wanti parti isani dankati ni njiruf. Fudatama hawa saviratti kabnu soda gudda waan isani ti umef. Ammumarra sochi siyasarran ugguru daf dankanutti umati ni njiraje chudan himatu.
Ati godina le kemine ra achille kemine kane banne. Anabdeka, anati kemine waraqata eeyya michaalli harkaa qabdi ijoolleelle koppii kaaseefi nama cufaa qoodee jira.
Eenyufaatti kennitan?
Girjaaf Saamu'eel mucaa jedhamullee eega girjaa dhaneelle Saamu'eelillee kennee isaan maraa qoodee harkaa qaban. Warra makalaakiyaalle qara itti mul'isanii kunoo nuti eeyyama qabnaxanii biiroofi itti mul'isanii jiran. Bulchiinsaallee kennanii akka waajirri isaa qabu. Bulchiinsa aanaallee kennaniiran. Anuu ka godinaa amma itti gaafatamaa godinaati. Ka godinaallee geessee kenneerra. Anuu mataan kiyya ka godina bannullee. Ka aanaa bannulleen geessinee kennineerra. Akkasiin banne nuti.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Ammamoo gabaasaatti nuti ceena dhaggeeffattoota keenya yuunivarsiitii Niizaan Teeppii eega barsiisotaaf hojjettoota yuunivarsiitichaarra taliillaan raawwateme booda hojii dhaabee jira. Miidhaan adda addaa saamamuun qabeenyaa fi hojiirraa ari'atamuun barsiisota mudatee jira jedhamee jira. Baankiileen sadii saamamuun akkasumas immoo gurmuun namoota fuula isaanii haguuggatanii hidhattoota yuunivarsiitichaa kanneen eegan jechuudha. Meeshaarraa funaananii deeman jechuudhaan dubbatamaa jira. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos soraatu dhiyeessa.
Akka pirezidaantiin barnoota yuunivarsiitii Teeppii Tamasgeen Kaasaa jedhetti yuunivarsiitiin torbaan kan wixataa jalqabaniitiin saaman Niizaan Teeppii ni dhiyoo tanaayyuu rakkinnuma akkanaa kan keessa jirti. Bara kanallee tanuma keessa dabarte. Hojjettoota keessumattuu barsiisotiin saamanii kaaniin buufatanillee namni tan sodaateetiin biiroo barnoota olaanootti oliyyataniitiin hojii dhaaban. Barsiisotaan fulumisaan jiranitti manneen itti cabsanii saamanii rakkinna akka keessa buusanii jiru. Tamasgeen.
መምህራን ላይ ከዚህ በተለያየ ጊዜ ያው አካል ብለን ምሽት ላይ በምንቀሳቀሱበት ሰዓት የመደልደል
በርሲሶተን አርማን ዱራሌቲ ገልገሌዮ ወርቾቾቹ ዋነከካቶልቻን ካንን ዳናኒ ካምብልብል ረፉዳተን ታነቶልቹት ጅራን ነመከንቶልቹ ጅሩልን በእን ቱን ነማንታና ዋማና ሻይ ከይሰደለተ ተኮቲ ታንፊድ ወኒ መንሻይ ሱን ከይሰደለተ በርሲሶተቱ ዩ መንክሬፈቴ ነቹ ዩኒቨርሲቲ ከይሰቲ ወጉርጉራቻ ባይ አድወሪን በኩኑ ነማፉሪ ከጅራ እትሴናኒ ቲንቀውን ዶርሲሰኒ ቀውን ዶርሲሰኒ ቢልቢላለ ረጉራታን በርሶቲ ዲቢለኒ ቱለኑ ነንቀቱ ጀዳኔቲን ኡጂዳባኔ ጀደ በርሲሶቲ ቱነኒ ኦዩ ትጋፈታ ማፊዳ ቢሌ በርኖታ ረኮታና ፋላኔ ፈሞ ኡጂ ዴቢኑም ደንዳኔ ጀደ ወር በርሲሶቶ ዩኒቨርሲቲ ቴፒ ሳሜ ቡፈቴ ጀደን አመጤ ነክታን ወንቲ ምርከናን ጀርቱ Tana malellee teeppiitti baankii biyyoolessaa International Bank, baankii Oromiyaa, baankii Abisiiniyaa faallee saamanii saamuuf jedhaniitiin itti qabaniitiin warra baankii eegurfanii qawween doorsisanii rakkin akka keessa buusanii jedha. Namni baankii eegu kaa maqaa himachuun fedhiin tokko akkana jedha.
ሁለት ኦክስን የተፈጸመው ያው በማናቀው ለረጅም ሰዓታት ከተሰኮሰ በኋላ መሳሪያ አምጡ ነው የተባለው።
ቀራ ሰዓቲ ሀልከኒ ሰዓቲ ሸኒ ፎደካቲ ቀወዳናን ሰዓቲ ህዱ ቀወዳናን ጀርከነሌ ኑ ገርገርሌ ህንቤኑ ቀወ ፊዳኑ እንጀዳን ቃንቄ ዋቅ ኬስ ወልፈጫፍኔቲን አከ ኑ ረቀበን አከ ኑ ሬበን ጋፈን ታቱሌ ነሚ ተኮለ ኑ ትንዱም ቦምቢኒ ሰንፊንዳ ባንክ ተነሌ ተናን ጉምና ዋናንም ከይ ጅረን በለስና ጀደኔ የናኔ ዱማና ጀኔቲኒ ቀወ ትኸኒኔ ጀድ ቀወ ኑ ረጉረታኒ ያየ ጀድ ቴፒን መጋላ ኮማንድ ፖስቲን ቡልትሬ ሰቶኩ ታቱሌ ነሚ ጀረከነ ከንቶልቹ ጅሩ አማትን በከም ለፍታ ማንታነ ቀባናው ጅርት ፈካት ታቱሌ ገርገላ ገርሳቲ ሁዳኒ ለማቲ ጀልቀበ namni lafaan sodaatuu fi guddoo laf keessi yaa'u jedhan baankiin sun illee dhammatti waraanatti eeguutti jira. Warra nam saamuu fi waan nam tolchuu fedhan kana waadiraan akka akkaatiin namu himachuutti jira. Akka mootummaan federaala dhufe biyyi gargaaru gaafachuu jiran warri lafaallee tanuma jechuu jira. Teeppiin lafaa command point system bultu keessa tokko wanni guddaan akka warri lafaa jedhutti ammatti akka mootummaan federaala laf eeguuf gaafachuu jiran.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyya keenyaa keessatti yoo bakka tokkotti rakkoon shororkeessotaan uumamu mooraa baqataa dhadhaab keessatti iraarfama guddaatu nurratti raawwatama jedhu baqattoonni ka mootummaan keenyaa mooraa dhadhaab cufuudhaan murteesseef illee yaaddoo guddaa qaban baqattoonni kun gabaasaa Galmoo Daawit kaleessaa achirraa nuuf ergee dhiyeessinee turre irra deebina.
Dhadhaab keessatti ganna hedduuf kan jiraatan baqattoonni yoo biyya keenyaa bakka adda addaa keessatti rakkoon shororkeessitootaan mudatu baqataan waan ta'e mudatee quba hin qabne akkasumaan miidhaa irra dhaqqabaa jechuun dubbatan. Humni mootummaa nageenya kabachiisu yoo warra balaa geessan jedhaman adamsu baqataa nagaa keessa hunkuraa jedhu baqattoonni. Oburashida san gandid demi sadidura gulana borna ana dubluki asda david bakatan abba ijolle kudu saddeetit
nairob de sesa to dubden to kusim butet mona bakata idani nu guruma dage nu mane dubde amanta na bakata kesa buet nu dakabelle ni juru yo wonni to kubutete wane dane bakata se mani tahe akan tahe idani dubde gudotte en ratu nu rakabechu wan bakata nu narmi ke jure wonni to kadin dage ni wan to kan dage ni je yo amanta na tv fa zena fa news fa ratu dage ni fa made wonin no na kasa amanta dage ni dibe ni ju kanaf dide sunirran kate wan heddu nu dakabechu wonin nu dakabe amma tiren to kuyo amanta karayo ni kana gaduftu in bansin to kullen armen dufechu sunirran wan kai wan edane a monan bakata kunne terrorist jira mani takana jira etete worin basi to kullen nutin dufechu kanu gudda fanete kanu lana nutin jirechu
obo rashidin hala yero rakko mudatu bakato to mudata ajedam gafaden ture akas jedu
amma sunira blok fasenani damo dide tege siti ufani fa nini nuke jirefa ufani nu dide nuke sitani nafeto kamma tanka kanam kenna ka dide ngai jirechu amma blok senku nene A1 dane Ethiopia blok hag nu ngarto kulle ndemne lembe ka halkan sa shafa sa jafa ko ufani album nu dana nechu kadu fani tunu qabane fa fudani tunu ndema
kana ko fasmiti barakuma lama ko da jaka sai mutumman Kenya murti da dabcifu da barse tijira kana fi sabai yokau witinen gocce gare shirur ke sar shababi ngiddu gale gaba west gate ritrawate da dabi takka witiname da yin jama jike sa gocce shirur ka war shababi no teledu situ ritrawate na motsi kindesan da dabi tugudanu fukan turani da ode fanno jidunar ka kabajicun murti da dabnan cufan sirri ta wusa murmata mutumman Kenya kunis bakato da baratti soda biroda
kunin duga ese akarefu sene sunirati isamaru cufane dan indi inaidan atin sin dibde qalt katin lafkan ke te galun dande katin lafkan ke flatuk de mun dande yu atin maru cuf hidi salle inin in wani rati dan ile numbe ini da indi inin inina inina nune dan sunirran mane tunu daga mata kenene hujja karatu yu kaddi barka qab dibde kenira dibde dibetu nugarandechu hedisi sunin man dibde tinu tinu fechu e bakkase tinu tinu fe
obbo Hussein Usman jilo bakata romoti ganna kuda fur Somalia ganna sadiyam moda dabjiratan halle akasi yo bakata ratti umamu bakata tin sam Musa ittumi da jedu
miya yaddo gudara tu mali ganna akharmade gun qabud asmale ta amale yaddo gudara ko dorsisa kamo yaddo gara kote dorsisa ichu khanafe dorsisa khanar ra sila karte akka karte namummatullo sila oso motumma kon akabakata khana ubate ye yata nufi wan garte gocha san dalagu wa wolti ungaf nutilege ni dey gun yenyif motumma ra nuti mirga akana matti qabnu motumma khan ra egena mirga san to kullin qabnu khanibira angadebre ugananu khana wata bikare ufsi tuke rebicha onni bakata nanu khana qaf kanaf halu huyo akan tikhatifu futate namlu khun sadarka adda khaysa sena ibba adda khaysa sena kanaf halu khun silawso motumman tiyefna tikhne wa ajenno isasan duwa debe bakata khana gatte adim sisa fulu jireni sa khulu zura senif wa inni silaso mu isa khaysa khayete da khana tausan akata hujjatamu irati sila yadame debi ame ye yada
bagatonda kazdechu na gafatan yumale amas motu man Kenya murte satijira uya barukan watabajid lemitokko barakumala makuda sagal ganda bakatto takambio sedadab ke satergamu ka bakatto nirra kafaman motu man gidu gale isa Kenya lafaisa motu ma kutabulchin sagari sab debisa gaba sagale America kalmo dawit bufata bakata dadab
gabasan itanus guyya baqattota kakalesa darbisan tifulefate kagambella te ilalata guyya baqattota sanaka kalesa ayane femelalchi zoran gabasan viyena kormalka gara gambella imaleture baqattota chijiratan kesa dargaggo tokwasu siseture bufafta baqattota kule jedamut kanargamu dargaggon hakim wal amma kabarnota rajruto waymutanno sadabarsef hawisa gara fuldura dubata kakadesa esneture rarebina kuno
dache magarisa gambella wakti ganna kanamfaya me chalaati magarisa tejra mira abdi kandamati umus fakata barnotesa kan kopaina kormata kuta kudalem maffa sense university kenemu furachudan edi university senuf kabufi attim bodas want over bad dubata baratan wogga kudasaddeti Hakim Wal.
For the way that I understand the question, they are really closely to the idea that I read for.
Gafleun Dumas read to what Ekanan Davis in the Fakata. Fit Yoak Ayotefi, Anish Kanan Dande Undumawan and Godif, University in Sinajat in Abdi Kurata. Pernotako, can University run to Murule, President Viato Akanam Barbadu. Democracy, Piako, Sudan Kipati, Hangam Barbad Sakate, Agassisum Barbada. Democracy, Medajavan Mawan Dave. Nagana mo bora jabanumati nagana jurutanan omayu jurachun dandao.
The peace is the key of civilization. If you lose peace, you lose everything.
Akala course Europa barukumela mafkura tokot wagasa de draja chuda yerosudan kibba bijabli saatate birmadumashi lapsat alawashi solkasti fanniste mirmirsit kaningam madin intur lejada wagala mo bota barukumela mafkura sabitigaru waran wal walini egalami. Gamabran, namut new conservatoranif partly murkatota, fiangoisani guttachuf, jekumsi umami, or itibuinsi kabana orra, itiam machadi, mejada, hakim, kanerran kan case, saf obulus nisadru balamaf, ira toko, ha isani walin, bakan nadaf, satlamudubeta, abanisa, achuma sudan kibba, juva tiafuyadachun, oran wulwalin yero sanaturi, hangam jreni sanirit, huatia kagis, sestubeta. Hakim.
We are living from Afnal state, which is Malakal.
But Kijranu, Malakal Jeremu, Dre Oranate, Yeromala Kaliban, one Duma Kenya Amnature, Konkulata Kamnature, Jreni Kenya Gari Ture, Konkulata Kenya Amnira, Nunduma Amnir, Mena Ufeta, Nyata, Argetuda Hidurakan, Ali Kilinsas, Hidugarin Ture, Utavajiver Kumela Mafafur, Ujetos Nibak at Tota Dunya. Danga Sudan Kibafi, Ethiopia Gidutiba Kargamufani, Nufuratan, Gurubera, Garakules of Nijetula, Amabaka Kanajrana, Bernotako Kutasa de Tafarajal Kabe, Angakutagur Lamafata Sumatambarade.
I stopped my education since 2014 from grade 8, and now I'm a grade 12 student.
Matinko Kabitinan Tijuru, Bonitinko Angafa, Bufata Kubatota. Funyi doja dan wujerti, anaf matinko kambro kulej rana, abangkos berkeberaj rata jatun, gabitin dubbata, sudan kibbaf ummata isya kajal datu dubbata jim. Amalli, bi isa, akagara nagat devituf ardigu tu kabahtu hima, kanaf kanisaf tanda mihunda kagurus kanifsu.
Yeah, if the world will go on to try its labor base, I hope that our country can.
How is it that the world, Nagasudan Kibadil Sudaf, Wandan Don Dumayogode, Nagashini Devia, and Iram Makanit Sagantanko Pesudan Dotokulinjuru, Ato Melangan after Damit, Barbat Sumana Gavasi Sumbarbada, Savam Nisa, Umas Nibiyako, Nagasa Barbatsa.
The way that they can live in peaceful manner.
Tianan kini sama dengan rumah kau payah kule, obu melles bulbula, yerohuai hakim dubatan kas jalan. Bernutai saat cima, serikatu kufa hanggeshani kambofi, jawati beracun rakobi yesa kufosontan, kan Afrika akasumas adunya fruf kan yadu. Amelanille hundawaling kawali galufi, kereo tesa kan kabajujacun dubatan. Bufata bakatota kule kis, bakatota sudan kibba kumafurtamila macalan tujrata. Kanin kisaf masagal kan chalan pernote isani kuta kula tokofanga kuta kula lamba fati kan ordo fasuran tauda kende sambu faticha obuge taum makonnen VOA kaniman gambilan kule develete bufata bakatota jaki setti lemiwon sudan kibba kuma ibbasadiol kesum mesa kajirtu ragan wajra imma bakatota fi bakatota devisu dame gambilla rargade nimulisa guyaras guyan bakatota dilla dunya bufata le undettu yadetame olejra Nakur Melka, Kule, Gambilla.
Radioon sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meter bandi 22 yookaan kiloherzii 17.65 irratti meter bandi 25 yookaan kiloherzii 12.40 irratti akkasumas meter bandi 31 yookaan kiloherzii 9.48 irratti wixata aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii saatalaayitii kaboorotii walitti deebina qophii keenya dileemmo wixata walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa. The voice of